amad.unx.com.
Chaka vibe when I drive. I go know which you wears.
Wanna go get him, dog?
Basma. I go know which you wears. Which you wears, which you wears. My father said, I'm my ass.
Ichipana cha ukali biti ya maukali Mafana kupeke sa chukuje sa niftali ya malegend That's me and the legend Nimenye biti ili yose on the legend Onukaika, ulani mwala mundi kende Silefo, inu nine, sika jesa na tageri Bila ni kugeri mwaga pali that is cha Bila ni kugeri mwaga we
Akuna kuchikweza Akuna kuchikweza Tanda melepe, yanti na manye, kili walile Akuna kuchikweza, akuna kuchikweza Tanda melepe, yanti na manye, kili walile Akuna kuchikweza, wana wekulu tanda Wana nyanyali besi, telepo kwenye jando Mastahilo ya jinji, disungu nile banda Wana cheku putampa, filimu komando Uwe ni maninja, uwe jima John Dad Bidi jili jose kika kupondad Wacha jinji aimanyi Unejua nkulungwa mpela kanyi Akuna kuchikweza Akuna kuchikweza Kantanda melepe Yanti na manye Kili walile Akuna kuchikweza Akuna kuchikweza Kantanda melepe Yanti na manye Akuna kuchikweza Akuna kuchikweza Kantanda melepe Yanti na manye Kili walile Akuna kuchikweza Akuna kuchikweza Kantanda melepe Yanti na manye Kili walile
Download great music from amad.unx.com